International na tifa style ya kimataifa. Nzuli kama nguzi kuya chui taiga. Tifa, best players za nyanyo mofifa uno kipa. Mwana kwa talinanga kafiva.
Ngome kuba kuchisenge. Ngome kuba temanye kwezi dedenge. Nsaba bebele vya dembe. Jagala tuchikole tuzidye mumelembe. Petuli wakulu bando membe. Chikumba tosola tetuva kumolembe.
Endovia, we party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale, endovia. We party. Tuchakale, wajanu wajajia. We party. Tuchakale.
Girl Tifa, 6 feet. Aerobica, on a lit fita. Sweeter, she's a giver. She's a lover, kwa ya galanzi seka. Diva, sit ya. No wine to the floor, no teaser. Oh baby, wanna teva mpuliza. Oh lord of mercy, kiza.
Yeah, we party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale.
Baba singa tuba de Jamaica kweba nipisi na shaba raba dambamba kuba raga wisi kava nyalaga. Zini salu cholo kambia zini saba gaga.
Iteme kwa neme kade yeteme kwa neme pia. Kagwele kapia tuaneleza no makomo pia. Kako bikade katino sebo tute kubipia. Kasemo kapia koka labia kavele kapia. If you love dancehall, this is your song. This is a lingala, this is no song from Kong. Kuli mama vila call me the raga King Kong.
Wanku vila njirabia one is
end of ya. We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale, end of ya.
We party.
Tuchakale, wajanu wajajia.
We party.
Tuchakale.
We party.
Tuchakale. End of year.
We party.
Tuchakale.
We party.
Tuchakale.